Supaya pani mama nikikuzi nama samani mama ayawe figo safari mama pombe siziwezi mtakuta mochwari mama
wapongo ni mtamu 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 mambo mamba mamba twapia na zamzam
zamzam zamzam
kunishi hamu hamu.